The Power Boys.
Yego B.
Yanga wangariye yarajaye. Iyo mambo nanje njengu mwituri. Yanga wangariye yarajaye. Iyo mambo nanje njengu mwituri.
Wangariye kashuka mwituri isi. Ndukomeza ubufatanye muri byose. Niko gushima kwiza umuco nyarwanda kuva na kera kose niko byahoze wagabira ku muntu nyuma gakurugati akaguha inyana itakiri inenge
yego bi
yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture muri nyakatsi naranyagirwaga uranyubakira ubu ndaryama nkasinzira neza wowe Kagame Paul urumwesa mihigo urumugabo mwiza utica umugambi wowe Kagame Paul urumwesa mihigo urumugabo mwiza utica umugambi
yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture
dore nzanyababyeyi nzanyurubyiruko ngwabanyarwanda twese tukwiture dore nzanyababyeyi nzanyurubyiruko ngwabanyarwanda twese tukwiture ibyo wakoze byinshi garagaza imihanda amashuri n'amavuriro n'amashanyarazi byaratwegereye
yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture yanga wangariye yarabyaye iyo mambo nanje nje ngumwiture
yego B
iburasirazuba FPR oye Urengera suba FPR oye Amajepo FPR oye Amajaruguru FPR oye
Umujyi wa Kigali FPR oye
Mu Rwanda rwa Gasabo Kagame Paul oye
Yanga wangariye yarabyaye Iyo mambo nanje nje ngumwiture Yanga wangariye yarabyaye Iyo mambo nanje nje
Yeah. Iyo mambo nanje nje ngumwe